King Goro Goro, what's up? I told you, let's take it to the next level.
Zanya mate, snitch kuni compare na kunimezea mate, hii sukari imekolea. Nitembezeni mikate, mzuko umeshani panda na sina jini lolote. Divyo visa vya kanisa, beba kanisani. Na usipo yona ya muso, tayaona ya firauni. Haya ni mambo ya mgara, sio mambo ya gaga blue. Niko juu kwenye kinara, snitch wanaona flu. I do this for the people. Minisede songa, nikisonga na vunja mwika wow. Kama dawa ipo tu kwenye jiko, na wale wajinga tawonyesha kwenye kijiko wow. Waza wambona, napiga rhymes bila window many song. Uge game nga wukaranga, narimu si urujo. Obu honje na zambaye kuri flow zimiravyo.
Waza wambona, waza wambona.
Waza, 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 waza.
Waza wambona,
waza, 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 waza.
Waza wambona.
Tell them the waiters to bring me more bottles. Nataka ni wake. Kwa jinsi na vo shine like a star. Kwa nino tuto si wake like
hey, Dizzy, I'm sorry. Na jinsi nipo sinze mapambano ni the mori. Mi do bingo wa magori. Kama kuna mchongo wa mapeni sinu story. Lesi kama mungu kanbariki vitu viko tiki. High verified kwa nufiki. Bende ndanda sha survive. Na mshukuru mungu I'm alive. If I get caught, just tell them that I tried. One time for my homies, one and five. I voted you as the favorite rapper, you say. Ila moto wangu asini guse, you say.
Tell him, tell him. Waza wambona. Waza wambona.
Waza wambona.
Waza, waza.
Waza wambona.
Waza wambona.
Waza, waza.
Waza wambona.
Hosa uombona, hosa uombona, hosa uombona, hosa uombona.
Yo, na wachana, wananita fundi cherehani kwa kushona. Hosa uombona, wanjani nite Maradona. Na wavunja goti kazine din. Na nesho tafauti kwa kuwapa. Mwambie demu wako sileta shobo mparu nyoko. Hini 442 ile high to the core. Mana hip hop for real so by Coco.
Waza wambona, waza wambona. Waza waza, waza wambona. Waza wambona, waza waza.
Yeah, it's Magic Soldier right here. King Gorongoro, what's up? Nigga no count you boy, count you easy. Yule. Yeah, when the boys are here, I see a boy.